Kun sagale Amerikati. Sagaleen Amerikaa sanbataaf dilbata galgala sa'a lamaa walakkaa jalqabee haga sa'a sadiitti meetir baandii 22-25-31 irratti Waashingtan DC irraa sagantaa afaan Oromootiin saatalaayitii irratti tamsaasu kanarraa amma jalqaba. Akkam ooltan hordoftoota keenya jaallatamoo sagantaa keenya irraa keessatti gabaasaaleef qophiilee torban dabre kana keessa tamsaasaman keessaa kanneen filan irra deebiinsi dhageessisuudhaaf qophoofne jirra. Kan sin keessummeessu ani namoo daandiiti aga xumura sagantaa keenyaatti akkan waliin turtaniin isin affeera. Qophii keenya duraatti dabarru. Naannoo Oromiyaa godinaa Wallagga lixaa magaalaa Gimbii fi godinaa Qellem Wallagga magaalaa Dambiloolloo keessatti humnoota mootummaa fi hidhattoota mootummaa shan jechuun waamu waraana bilisummaa Oromoo gidduutti kibxata dabre kana dhukaasni banamuu jiraattota keessaa dubbatanii turan. Haaluma wal fakkaatuun naannoo Gaambeellaa keessattis humnoota mootummaa fi hidhattoota waraana bilisummaa Gaambeellaa ofiin jedhan gidduutti dhukaasni banamuu jiraattota keessaa himanii jiru. Mootummaan naannoo Gaambeellaa hidhattoota shanee waraana bilisummaa Gaambeellaa dhukaasa banan irratti tarkaanfii fudhannee jira jechuudhaan fuula sabaa himaa hawaasummaa isaan beeksisee jira. Gama biraatiin dubbiimaan idil addunyaa waraana bilisummaa Oromoo obbo Odaa Tarbi gareen isaanii waraana bilisummaa Gaambeellaa waliin ta'uudhaan Oromiyaa lixaaf Gaambeellaa keessatti oopereeshinii adda addaa geggeessee jira jechuudhaan VOA'tti himan. Naakoor Malkaatu guyyuma sanaan borraa akkanatti gabaase.
Naannoo Oromiyaa godina Wallagga lixaa magaalaa Gimbiif naannoo ishee har'a ganama sa'aatii 12 irraa jalqabee dhukaasni dhaga'amu namni sababa nageenya koof sodaadhuuf maqaan koo akka hin caqasamne jechuudhaan sagalee Ameerikaa gaafatan bilbilaan dubbatanii jiru. Dhukaasni kun kan geggeeffame humnoota nageegumsaa mootummaa fi mootummaan shanii jechuun kan shororkeessummaan farraje gurmuu riphxee loltootaa ofii isaanii waraana bilisummaa Oromoo jechuudhaan waaman jidduutti ta'uu dubbatanii jiru. Namni kun dhukaasni hanga gabaasni kun qindaa'e sa'aatii 10 itti fufu dubbatanii jiru.
Waan ol baanee ilaalle miti namni manaa bahee hin jiru, sochiin tokko iyyuu hin jiru. Sa'aatii 12 kaaseetu hanga ammaa kanatti dhukaa jira naanna'ee magaalaa guutuu. Gaddeessaa makkoo, sarphee, collii. Caancoo, sariitii, bakka akkanuma naannoo jira amma ammaatti dhukaameera.
Eenyu kan dhukaasaa jiru?
Akka dhageenyutti waraana bilisummaa Oromoo fi waraana mootummaadha.
Amma miidhaan qaqqabeeffaa jira wanta adda baafatan
jira? Jira. Hospitaala mootummaa waraanni namni shanan tokko jiru. Uummatni keessaas oduma jira namni madaa'ee jira jedhu malee qabatamaatti waan argina hin jiru.
Ammoo maal fakkaata haalli magaalaa keessa?
Bakka naannoo dhukaasuma jira.
Namni garuu hojii dhaqachuu danda'eera sochiin jira.
Namni takka manaan ba'anii irra namni takka ofii deemaan jiru manuma jira. Dhukaasa amma dhukaa'eera kun.
Godina Qellem Wallaggaa magaalaa Dambiidolloo keessatti har'a ganama sa'aatii 12 walakkaa irraa jalqabee humnoota nageegumsaa mootummaa fi riphxee loltoota kanneen gidduutti dhukaasni gurguddaan dhagahamaa turuudha. Namni sababa nageenya isaaniif sodaataniif maqaa isaanii ibsus ta'e sagaleen isaanii waraabamee akka reediyoodhaan hin dhaga'amne gaafatan kan sagalee Ameerikaatti bilbilaan dubbatan dhukaasni kun kan dhaga'ame hanga guyyaa keessaa sa'aatii 6 walakkaatti ta'uu dubbatanii namootni yaaddoo irraan kan ka'e mana keessa ciciisanii wanta ta'u akka hordofaa turanis kan isaan dubbatan. Riphxee loltootni magaalaa Dambiidolloo keessa turanii suura ka'uudhaan toorota sabaa himaalee hawaasaa irratti gadhiisaa akka turanii fi waarii kana booda ammoo humnootni nageegumsaa mootummaa magaalaa Dambiidolloo seenuu isaanii suuqotnis banamuu jalqabuu isaanii namni kun dubbatanii jiru. Magaalittiin yaaddoodhaan weeraramtee jirti namni jedhamu kun namootni osoo mana isaanii keessaan bahin turuullee akkasumatti dabalanii dubbatanii jiru. Dhimma kana irratti komishinara komishinii poolisii naannoo Oromiyaa Araarsaa Mardaasaa gaafannee namootuma isinitti himan gaafadhaa jechuun bilbila isaanii cufatanii jiru. Hoogganaan itti aanaa biiroo nageenyaa fi bulchiinsaa naannoo Oromiyaa Koloneel Abbaba Garasuus gama isaaniitiin dhimmicha irratti odeeffannoo akka hin qabnee fi yeroo biraa akka isaaniif bilbillu kan dubbatan. Gama biraatiin naannoo Gaambeellaa magaalaa Gaambeellaa keessatti har'a ganama barii irraa jalqabee humnoota nageegumsaa mootummaa fi gurmuu riphxee loltootaa ofii isaanii waraana bilisummaa Gaambeellaa Gaanag jedhanii waaman jidduutti dhukaasni banamuudha jiraattota keessaa kan dubbatan. Wanti jiru waraana malee dhukaasa miti. Wanta mudate hanga ammaatti hin beekne. Wanti mirkanaa'e hin jiru. Namni isin tasgabboofne jechuun dubbatan. Jiraataan magaalaa Gaambeellaa isaan kan biraas keessumaa bakka Gondar Safar jedhamee waamutti dhukaasni gurguddaan dhagahamaa turuu fi naannoo sa'aatii 4 walakkaa irratti garuu dhaabbateera jechuun dubbatan.
Gondar Safar akkabaabii noo bataan maayilii akkasii nabbara.
Bakki dhukaasni gurguddaan itti ture bakka Gondar Safar jedhamee waamamu. Bakki kun በከተ ያጅሎትኒ አከሱቂ ፊ ዋጅራሊ ሞቱማ ትጅራኒ ይሮማ መጋላ ከይሰት ሶጂን ታስፈም ተኮለንጅሩ ወዴፈኖ ነርገደኒ ወራሸኔ ፊ ራብሊሱማ ጋምቤላ ጀለመንቱ ሁምኖታ አዳ ጋምቤላ ይረት ኡካሰበኔ ጀቹን ዱበተን ዋጅሪ ኮሙኒኬሽን ኢናኖ ጋምቤላ ገመሰባይ ማዋሳይ ሳቲን በሬፈመ ዱቢሲሴን መጋላ ጋምቤላ ከይሰት ይደጥቶትኒ ሸኔፊ አደብሊሱማ ጋምቤላ ኡካሰበነኒ ቱረን ተርካምፊን ረት ፍደተሜ መጋልቸ ተስገበይሱ እንደንዳሜጅራ ሁምኖተ ከነን ረትስ ከሳራን ነማፊ ሜሻ ጉዳቴ ከቀቀበራ ጀቹን በሬሴጅራ ወልቲ ኡካሲኩን ገነመሳቲ ቁደል መራጀል ቀበይ የሮዴራዳፍ ከንቱሬ ተውፊ ሁምኖተ ጉርሙሌ ከነኒ መጋላ ከይሰት ሀፈኒ ቱረን ይደጥቶታ ፈን ረቲ ሆጅን ቁልቁሌሱ ሆጀ ተማጅራ ጀቹን ረከንደርቤ ሚጣ ገመሉ ቡቃማፍ ሜሻረት ከቀበረት ይገሩ ወዴፈንቺ ዋንጀዴን ቀቡ ገመብራቲን አደብሊሱማ ጋምቤላ ጋነክ ጀደመን ከነኖ ጅንተውዳን ኦፕሬሽን ይወሊኒጌ ጌሳጅራቹ ሳኒ ከንዱበተን ጉርሙሌ ደቶታ ሞቱማን ሸኔ ጀዴዋም ኦፊሳኒ ወራነብሊሱማ ኦሮሞ ጀቹዳን ዋመንቲ ዱብሂማ ይድላ ዱኛ ተው ከንዱበተን ኦቦዳተርቢ ጋ 50 ቢ ሰገሌ አሜሪካ ገባሳ ኩታፋን ኦሮሞ ነሞዳን ዲዮጅን ታይሰኒን ቤክሰኒ ጅሩ
ኦፕሬሽን ያደደ ከጌሽኔ ጅራ ለጦሮሚያ ገምቤላ ከሰቲ እኒ ገምቤላ ከሰቲ አደብልሱማ ገምቤላ ወሊንታኒ ከጌሽኔ ከረቲቲ የፈኔ መናሂዳ በከሜሻንካ ሙፊ ገልማ ሞቱማ አደደ ረቲቲ የፈኔ የሮማ ሚልኮፍኔ ቱሙራሜ ጅራ ኦፕሬሽን ኢንሱኒ ኢኖሮሚያ ከሰቲሞ መጋሎተ ከነክ ጊምቢ ደምቢዶሎ ኢናንጎ ነጆፊ በኮተ ደደቲ ከጌፈሜ አጭቄ ሰትስ መናይታፊ በኮተመሻ ወራናን ካመን ይረቲቲ የፈነ አከ ኦዲፈኖና ማቀቡቲ ደምቢዶሎ ከሳ ሂዳም ቶተ ሲያሳይ በፍሪቲ ኪ ከመጅራ ኦፕሬሽን ኬንያቲን ረጫላ ሚልካይነር ግኔራ ጥሙረሜራ ኦፕሬሽኒኒ አርከጫሉ ገሩ በከሙራስ አመይሎሊ ዴማጅ
ዱቢማን ኢላ ዱኛ ኦቦ ኦዳተርቢ አሪሮ ጉርሚ ደቶታ ጋምቤላ ከሰትሶቾ ወጅን ቀበን ረትስ አከስጀዱ
አድብሊሱማ ገምበላን ወልታይንሰ ወጋ ደርቤ መለቴሽኔ ኬስጅራ ወጋ ቶኮ ኦሊ ኢሳን ወጅኖ ጀነራ ሌንጂ ዳኒስ ሜሻን ሜሻቲነስ ወሊፍራ ኢንፎርሜሽን አደደስ ወሊፍ ደደበርሰ ቴካዮን ኬኛ ኢማሮሚያ ቆፎ ኢላለ ተገሩ ቢዮኒካንስ ሞቱማ ከና ደረራ አደደት ረት ገገፈማጅራ ኢሳን ጀቤስኔ አከሳን ኦፍራ ሎሉ ደንዳን ሞቱማ ሃማ ከሲ ተረቶጨ ታጀ ከናብዛን ወጅንታኔ ኦፕሬሽን ይከግና ከጌስ
ኦቦዳ ተርቢ ኤገኖ ነሞተ ሜሸመሌይ ዳፍ ታስፈ ሜጀደን ረቴ ሙዱበተን አከስጀዱ
ደሙኑ ኦፕሬሽን ከሲ ከጌስኑ ኡመተቲ ታምስኒ ደበርሲና ከሳኒ አለምባኒ ከሳመነሳኒቲ ገለኒ ክራኪን የሰመደን ደኝ ኬኛ አከ ኮላትሮ ዳሜጅ እንጅራኔ አግሪሱ ፍረቶጨና ድሮማማቲ ስፔሲፊክ ኢንፎርሜሽን ከቡዋንት ካናዳ
ጂዮተ ጃዱራ ሚሴንሶትኒ አደብሊሱማ ጋምቤላ ዲግደሚ አፉርታን አርከይሳኒ ገመነጋቲ ሞቱማት ከነቹዳን ሴኑ ኢሳኒ ሞቱማና ንቻቤክሱ ገባሱን ከኛ ንያደተማ ጉያራ ጋምቤላ ፊ መጋሉቶሮሚያ ሊጣ ለመኪሰቲ ኡካሶታ አዴም ሲፈመን ጀደመን ረቲ ገመ አንጎተ ጎድናሌ ከነኒ ፊ ሞቱማናኖ አከስመሲሞ ሞቱማ ፌደራላቲ ተጃጅለ ኮሙኒኬሽን ፌደራላራ ወዴፈኖ ከናደባ ፈቹዳፍ ያሊ ወንታስፍኒ አማፍ ምልኮፍኒ ሰገለ አሜሪካፍ ናኮር መልካ አምቦራ
ቦርምታ ሳሞ መጋላ ጋምቤላ ግምቢብ ደምብዶሎ ተስገብን ቧጅ ረጀቹ ዳንጅራቶን ቪዮኤቲመን ቢሮን ነጋፍ ተስገብናኖ ጋምቤላ ተስገብን መጋላ ከኘት ዴቤጅ ረጀደ ሚኒስትር ተጃጅለ ኮሙኒኬሽን ሞቱማ ፌደራላ ሞ ሪፕቴሎልቶ ተጋምቤላ ትዱካሰ በነንረት ተርካንሲን ፉዳተበ ጅረጀደ ከነስ ናኮርመቱ ሮቤ ደብረገባዘ
ማንሸኔ ጀቹን ከንሸሮርኬ ሱማን ፈረጀፍ ኦፊሳኒ ወራነብሊ ሱማ ወሮሞ ጀቹዳን ከዋመኒፊ ጉርሙ ሂደቶታ አደብሊ ሱማ ጋምቤላ ጀቹዳን ሶቾን ከንጋምቤላ ከይሰት ያርገመን ወሊን ሁኑትን ነገይ ጉምሳ ሞቱማ ከሌሰ ኤርገዱካ ሰወልቲ በነኒ አስ ጉያራ ተስገቢን መጋሉ ተዱካስኒ ከይሰት በነሚ ከይሰት ሙለቹ ጅራቱ ተከይሳዱበተን ይጅሩ ሰባ ነገኛ ኢሳኒፍ መቃኒ ሳኔ ከንጨቀሰምኒ ሰገሌ አሜሪካ ከንጋፈተን ጅራታ ጋምቤላ ነምኒተው ቢልብላን ዱበተን ሃለ ጋምቤላ ከይሰቱ ላይ ከስቲፍሱ
ንንከስካሴም ተጀምሯል
ምንም ችግር የለም።
ሀረ ነጋዳ ረኮንቱ ኩሌ እንጅሩ አመሶችን ገለሜ ጅራ አቶ መሌ በክትኩትኩቲ ሰባ ነገኛ ተያጅል ሂንጀል ቀበምኒ ጅራ ተጃጅል ሞቱማ ሀሬን የገለምኒ መሌ ነጋዳ ረኮን እንጅሩ ጀቹን ዱበተን ሆገናን ቢሮ ነጋፍ ተስገቢን አኑ ጋምቤላ ኦቦቡን ዊው ከሌሰ ሞቱማ ፊለቶ ተጅዱቲ ወሊት ዱካሰ ቱሬ ቦዳ መጋላ ጋምቤላ ከይሰት ሶች እንጀል ቀበሜ ራጀደን
አሁን እንትኑ ከትላንትና ደበጠሩ ከዛሬ ኮንትራክት ያናደረግ
ዋን ከሌሰ ኡሜ አስ ሀራ ሀለትንም ኒውጂት ዴቤቱ ጭራ ከሌሰ ኑቴ ዴፍኖ ዋንዱርስን ያርገን ቱሬፍ ቆቦፍኔ ቱሬ ሀቶ መሌ ውብነ ያድኔ ቱሬ ኦልቱን ትዱፌ አማ ሁኖትኒ ነገይ ጉምሳ ፌዴራል አሌ ዱፈኒ ጅሩ ጀቹን ዱበተን ወሊት ዱካሰ ታሲፈሜን አብሌ ሞቱማራ ሁባቲን ገቀቤ ሂንጅሩ ጀቹዳን ሁኖት ነገይ ጉምሳ ረሚዳ ገቀቤ ላልችሱን ዋንጅረን ቀቦቦቡን
መንግስት መሳሪያ ቤት የተጎዳ የለ
ዋጅራሌ ሞቱማረት ሁባቲን ገቀቤ ሂንጅሩ ሚሴንሶትኒ ነገይ ጉምሳ ኩደንታን ከንዶን ይወተው ኩደሸን ከንታነ ሙሚዳን ቃማ ሰልባት ፊ ጭማይ ረገ ሂጅራ ጀቹን ዱበተን ኦዱሞ ወልቀበቱን ጎድነ ወለገሊጣ መጋላ ግንቢፊ ጎድነ ቄሌም ወለጋ መጋላ ደንቢዶሎ ኬሰቲ ኤርገ ቃሞሌን ነጌ ጉምሳፊ ሪፕቴሎልቶ ተጅዱት ከሌሰዱ ካሲ ታስፈሜ አስ ጉያራ ተስገቢን ጅራቹ ጅራቶ ተቄሳዱበተን ይጅሩ ጅራቶ ተቄሳ መቃሳኒ ሰበባ ነገኛ ይሳ ይፍራተሊፍ ኢብሱ አከንበርባኒ ዱበቹዳን አከስጀዱ
ሎሊ አማት ቱሬ ከሌሰ ጉያ ከሌሳ ዱካሶ ጉርጉዳ ቱሬ ነሞኒ አኩም በይካሙ ጉያ ከለይሳ መነከይሳ ካናወለሜ ረኮ አማግዙሬ ከለይሳ ገባኒ ዳለሙን ጭመቱሬ አማ አልጅሩ ነጋዳ ነጋን ዴቤ ጅራ አራዋ ጅሮን ጠቁጠቁ በነመኒቱ ጅሩ ነሚ ሱኪ ዱንፋሳ ሰሳቀቴራ ነሚ ዴዴማቱ ጅራ ተጃጅልቂ ጅባ ጊጌፈማን ጅሩ ባጃጅ ነማ ዴማን ጅሩ ኩላተን ሶቺ መጋላ ኬሳ ነሙመቱ ሚላን ዶቶኮ ዴማ በሌ በዳ ነሚያ ዴማን ጅሩ መጋላ ኬስ
ዴታ ሚኒስትራ ተጃጅለ ኮሚኒኬሽን ሞቱማ ፌዴራላ ኦቦ ከበደ ዴሳ ጉያ ከሌሳ መጋላ ጋምቤላ ፍደንቢዶሎ አከሽመስ ናነው ሼት ዋን ኡመሜ ጀደን አከስቴብሰን ይጅሩ
ኩን ዋን ሀራሚቲ ዋን ሳቴ አዳሚቲ ዳ ጅሮ ጅጅረማቲ ያሲ ኡምኖን ገረገራ ጃረመኒ ኬሰቱ ኡምኒ ሸኔ ጀደሙ ቃሙ ደፋነ ወያኔ ፋና ቃማ ሞቱማ ኢትዮጵያ መጅሩ ከነወራኑ ዳፊ ቆጳይ ሁንደፋነ ዩ ወራና ቱሬ ወመተከኛ ወራና ቱሬ ሞቱማ ቆፈሚቲ ከንከሌ ተተ ኢዋና ደጎዱ ይወራት ሚዲያን ከብየ ከሳለ ቢያላሌ ቆጳይ ጅረጀጁራፍ ሰገሌ አግጥፈቹራፍ ያሊ ጎዳሜዳ ዳምቤለት ዳምዶሎት ናኖ ተነሰነት ዱካ ሰበኑን ቱሬራ እንደሰነሞ ካምኒ ነገኛ ናናው ሰነጁ ፖሊሲን ናኖ ጋምቤላ ተርካንፊ ረትፍራቹራኑ ተከና አደቤት ከንጅሩ ከሩ ጎቹራፍ ከያዳሜ ዲዮ ከና ከሬ ከራላሌ ፈቹራፍራኒ ካንካይ ኡማኛ ከመሌ ተገሌ ደገሲሴ ሞቱማማኑ ረትዲ ተጀቹራ ለዋን ከኤፍ ሞቱማኒ ወላንቱማ ሴራ ከበቺቱራብ ናኖ ሁንደ ከሰት ዩጀቻ ቱሬ ሰበበ ከናት ናኖ ጋራሊጣ ከነቲ ወልት ተሳባሙን እንጅራ ወያኔ ስደበለቴ ጀንቲኒ ዶጋራ ጋራጅራ ወልት ዱፋኒ አመደንዳ አንት ሳሚች አደዳ ቶርባኖ ተዱራ ገገሰት ከኔ ቱራናኖ ጋምቤላ ከሰት ነማቡቱ ቱቱሬ ቡታኒ ማለቀ ጋፋቹ ቱቱሬ ቶርባኒ ዱረት ወራሞ ጎሳ ኑዌር አጄታኒ አካኞ አክፋና ወልት ቡቱ ዳብያሊ ቱቱሬ ተናፊ ቃምኒ ነገኛ ተርካንፊ ጋፉረቴ መጋደን መነጋረ ቀብዲ
ጉርሙሌ ሪፕተሉልቶታ ወራነብሊ ሱማ ወሮሞ ጀቹዳን ኦፍዋመን ሞቱማን ሸኒ ጀቹን ጓሙቲ ዱቢማድላ ዱኛ ተው ከንዱበተን ኦቦ ኦዳ ተርቢ ከሌስ ሰገሌ አሜሪካዎችን ጋር 50 ቢብል ብላን ታይሰኒን ኦሮሚያ ሊጣ መጋላ ግንቢ ደንቢዶሎ ኢናንጎፍ ነጆ አከሽመስ ጋምቤላ ከሰቲሞ ሄደቶታ አደብሊ ሱማ ጋምቤላ ጀደመን ወጅን ተውዳን ዱለ ወራና ሚልካቴ ግጌ ስኔራጀቹን ኢብሰኒ ቱረን ዱለ ከናኒስ መነኒጣ በከሜሻ ወራና ቲኩፈሙፊ ዳብሌ ሞቱማ ረቲ ፉሌፈቹ ዱበቹዳን ከናንድሮ ሰከሱ መሆኑት ነጌ ጉምሳ ሞቱማ ረቲ እንጂ ፈኑ ገልሜሳ ትሩሳኒ ኢብሶኒ ሳኒ ኒያደተማ ሙሜ ሚኒስትራ ኢትዮጵያ አብያ ከሌስ መነመሬ በከቦቶ ኡመታ ትዲያቹዳን ጋፍሌ ሚሴንሶ ተመነመሬ ራዲያቴ ፊሙዴ ቢዴቢሰን ኦሮሚያ ኪሰቲ ሆጂ ኦላንቱማ ሴራ ከበቺሱ ወጀተሜን ሄደቶትኒ ሸኔ ኩመተኮላጅ ፈመኒጅሩ ከኔን ኩማተማ ለካማኒሞ ቦጀመኒ ሩጀቹን ይብሰኒ ቱረን ሚኒስትር ዴታን ተጃጅለ ኮሚኒኬሽን ሞቱማ ፌዴራላ ገመይሳኒቲን ሄደቶትኒ ኩኔን ጉያቶኮቲ በዱዊን ደንዳኒጅር
ጉርሞን ኩኒ ጉርሞ ሳሚቻ ፊ ጃረሜ ርከቻሉ ጉርሞ ብየኬ ሰቢያላቲ ጃረሜ ጅሩዳ ከናፊሞ ረጋን ጉዳን ኡመቶ ኦሮሞ ዲሴና ኬሰት itti badi argame mbengu tumata raga jira baye nsa madda galit gurmun kuni ani guya tokko fi rom rasatti bada ya ni jedu sinjuru to amala shiftati motumman kanadura obsane brother bahadu fuyu male ero do da sitti kumanjere tarkamfin fudata mera tarkamfin kun garwa ma dumatti ti fuda kaba de emmo tarkamfin fudata me kun ero tokko barbade tuda fi wanta umit ne kun ero tokko ti balle sane ke sabawun danda amamanta jedu ani sinkabu otumane takazit lala anjiru domna olta esti tarkamfin fudachun kanituftaa jechu
mumme ministra biyamet kalesa misensota manamari bakabutaf motumman isani nagafiduudaf hojjeta jiraachu ibsuudan addabili sabasa ummata tigray hawatojjin mariyachuudaf halrewon barbaachisan ratti koreen hundaw ibsani jiru data ministra tajajila communication motumma federala game isani tin gafii motumman humnota motumma filmata jiran kanneen biroo wajjin waliin ni mari'ataa jennee gaafanneef dhimma kana kan murteessu komishinii marii biyyaalessaatii jechuun deebii kennanii jiru. Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amburraa.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa kadabru Sagalee Ameerikaa sagantaa Afaan Oromooti. Aagaa Xanxaanoo abbaa gadaa Gujii duraanii fuula gadaa Oromoodhaan yeroo dheeraaf beekamani. Rakkoo fayyaa dhiyeenya isaan mudaterraa dandamachuu isaanii dubbatu Yumne Aagaa. Ittaana pirezidaantii Yuunivarsiitii Bulee Horaa Dr. Gumii Borummoo Aagaa Xanxaanoo Yuunivarsiitii Bulee Horaa keessatti ammallee barnoota gadaatiif gorsa laata akka jiran himan. Galmoo Daawwittu Adaamaarraa akkanatti gabaasee ture.
Akka lakkoofsa girii gosoota bara 2016 ture Aagaa Xanxaanoo Yuunivarsiitii Bulee Horaa irraa bu'aa isaan nageenya sabaaf akkasumas keessumaa sirna gadaa saba Oromoo walitti fiduu isaaniitiin dooktara kabajaa akka argatanii turan. Ergasiis alangee gadaa isaanii marsaan kan dabarsan abbaan gadaa duraanii Aagaa Xanxaanoo amma yuuba. Dhiyeenya kana garuu dhibee dhibamanii akka turan yoo ta'an yaala fudhatanii amma fooyyee akka qaban biyyoo itti himanii jiru.
Onneessi dadhabee jiraa jedhanii ammallee bisaanti lafarra si guddatee somba si guutee jiraa nama si hiiteessa jedhanii waan san duuchaa bisaan na dhooganii naanatti oomanii amma kunuun fayyeera sanii narroo san fayyeera.
Yaala ga'aa argattanii jirtu?
Dansaa dhaggadhe torbaan tokkoo achirraa yaala dhaggadhe amma fayyeera.
Fayyaan keessan akka miree nam keessa olii gaddeemtanii loon isin laaltumoo maal hojjettu amman kana?
Kanaan dura riyyii qabaa miira tokkoon na dhiba. Kamiinni na dhibu san malee haa dhibamee deemee san fayyeera.
Egaa isin yeroo hedduudhaaf gadaa walitti fiduudhaan waa'ee gadaas addunyaatti beeksisuudhaan nama shoora taphatee jedhamtanii beekamtu darbees Yuunivarsiitiin Bulee Horaa illee kanaan dura dooktara kabajaa isin laatee ture. Yeroo kana maal hojjettu isin egaa amma yuuba guddaadha?
Amma xiyya kennee jiraa baallii xiyya dabarsee. Waan kenneef ilmaan xiyya baallii sanii dhaqqabuu fi sadarkaa isaan dhaqqabuu qaban sadarkaa dhaqqabsiisaa kanarraa kaanti qaxxaamursaa kanarraa kaanti qaxxaamursaa gada aangee'uu barbaaduu jira. Gada aangee'ii isaas karaa jiranii waa isaan jiran san immoo anatti asirraa kaanti dabarsee kaanrraa kaanti dabarsee gada aangee'a. Ilmaan xiyyaa hojjataa kaan immoo warra baallii qabuuf karaa akeeka.
Tarii bara gadaa keessanii kana ituun godhee jiraadhee jettanii waan itti gaabbitan jira laata?
Wanni nagaa bisiisu otoo bara gadaa xiyyaa sanii abbootiin gadaatu akkana dhuftee jiraattee waliin naadachaasee jiraattee muuxannoo dhaggattii waan qabutti waanii fi dhaggeeru gadaa kanaan duraa itti himaa dabarsii itti himaa himuusaatti hafee jiraa amma immoo bara ammaa nama wal gaafatu jiru namni nama dhufee gaafatu jiru waan ta'eef otoo bara gadaa xiyyaa ta'ee jiraatee jedhe wanti qabee kana barsiisa jedhee wanni itti gaabbuusiisan.
Dooktar Gumii Booruu ittaana pirezidaantii Yuunivarsiitii Bulee Horaati. Waa'ee Aagaa Xanxaanoo yoo dubbatan.
Tokkoffaan abbaa gadaa duraanii yoobu guddaan Aagaa Xanxaanoo sirna gadaa laafatee jedhu akka jabaatee cimee kana caala dargaggeessillee kiyyadhee fudhatee beekee akkaataa ittiin bulu gorsa guddaa uummata naannoo kanarra dabalanii uummata naannoo biraatiif haga biyya Ameerikaatti deemanii aadaa kana barsiisanii miidiyaa gara garaa irra dhiyaatanii walga'ii gara garaa hirmaatanii jiru waan ta'eef. Karaa kanaan gahee guddaa taphatanii jiru kan jedhu inni lammaffaa walitti dhufeenya uummattoota naannoo kana jiran irratti nagaa buusu irratti waan guddaa hojjetanii jiranii bakkoota adda addaa deemanii waa'ee nagaa irratti sirriitti hojjetanii jiranii milkaa'anii jiranii kanumaaf kana fakkaatan hedduu walitti daballee Dr. Manga Baja Akakena Mufi Senetini Persi Leora Tae Mariate Biography Saiga Yate and Duba Rate Marigo de Walitigale Akakena Mufgodecha Senetini Rosani.
Dr. Gumin, University Mbulehora Amakana, Barnota Sernagada, Hagasarka degree set of Fatiskena Kajuru, Yadichisanijan, Gana Murasa Dura, Akagusa Barnota Marakenamut, Yoganamo, Common Corsit Kananze Barnot Nisernagada, Achimboda, Koranona Gafi Sernagada, Mum Major Ujelati, Degree Lamatankana Majrachu, Amamo, Koranova Lagadar Tiga Gesuf, Sadaka degree set of fan Mumabulchinsa Umatafi, Gadaka Jerun, Baratun Barata, Koranus Gagesa Jirachu, Dubatanijran. Barnota kana keessatti yoo baguddaa gataantanu dabalate abbootiin gadaa kaanisi gorsaa fi muuxannoo hiruun ni hirmaatullee jiranii jiru.
Hunduma isaaniitu kan afran qalloolleen bakka jiranii dhufuu danda'a hundaan yaamicha goonaa akkasitti dhufanii aadaa isaanii kabajaniif yoobee gataantanu abbaan gadaa dhufanii yeroo konfiraansii adda addaatiif mariin garaagaraa jiru hunda affeeramanii. Waan sirriin taane kun sirrii jedhu isaan jiraatanii waan hedduu arganii jira waan ta'eef akkasitti dhufa jechaa hagata dandeettiif umrii isaanii eeyyame hundumaa itti hirmaatu gahee keessaa qabu akkasitti hirmaachisaa jirra.
Abbaan gadaa duraanii Agataan Tanos barnoonni kun akkasitti jalqabutti gammachuu qabaachuu dubbatu.
Yuunivarsiitii Bulee Horaa Qallaa adoon ta'ee yuunivarsiitiin addee banantee jirtu jimmaa Finfinneetti adduma jirtutti dubbiin isii tokko sirna gadaa barsiistee jettee. Hambaan sirna gadaa guutumaan guutuutti dhaloota dhufuuta bara jedhee yaada. Garuu herregaanii adoon ta'inuu nama gaafatanii gadaan kaleessa maanguma turee gadaa har'a addeessanaan bahe kun akkamii addeessanaan bahe jedhanii ka'anii kadhutti gaafatanii kakanaan duubanaa isitti irratti hojjetanii jedhanii akka malee dansaa jira.
Warra abbootii gadaammaa alangee harkaa qabanii foo dhaamsis hin qabdan maani?
Eessaa akka dhuttan eessatti akka gadaan tun deemtu akkam ta'anii hojii akka ta'anu akkam ta'anii abbaa gadaa akka ta'anu. Akkan ta'anii waan maamaa hojjetanii baallii dabarsanii kennuu qaban waan jettu silaa namarraa dhaga'anii namarraa woo baradhaa yoo namarraa woo baratanii urguu geessanii dandeessanuu akkam jedhiittiin jedhee ka'ee korma kana dhaama malee waan jirii olii dhaamu hin jiru.
Toleeyyee abbaa gadaa yuuba guddaa kagadaa Oromoo ibsa bal'aa nu laattaniif guddaa galatoomaa siniin jenne ammallee umrii dheeradhaa fayyaa siniin jedha.
Ulaa hambaye kana ba'a addee angee kana ga'a garuu dhaansa dhaan fuutan kana oromoo dhufaan naa ga'a abbootii gadaa dhufaan naa ga'a jedhee ka'ee sitti dhaamaa guddaadha.
Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Finfinneerraa.
Dhaggeeffattoota keenya kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan oromooti qophiin har'aaf qindeessin ammallatti fufa. Yoottan torban dabraniif gaazexeessoon Oromiyaa Niyuus Neetwork mana hidhaa turan dassuu duulaaf biqilaamanu namoota isaan waliin hidhaman kaan waliin kamisa dabre kana mana murtiitti dhiyaatanii turan. Galmoo Daawit Abukaatoo isaanii obbo Guddannee Fiqaaduu dubbisuudhaan akkanatti gabaasee ture.
Gaazexeessitoonni Oromiyaa Niyuus Neetwork lameen dassuu duulaa fi biqilaamanu akkasumas himatamtoonni 15 isaan gula himatamanii turan har'a mana murtii waliigalaa Oromiyaa dhaddacha Saarbeet jirutti dhiyaatanii jiran. Abukaatoon himatamtoota kunneenii obbo Guddannee Fiqaaduu dhaddacha darbeen himanni shakkamtoota kunneen irratti dhiyaate akka fooyyee dhiyaatu ajajamus har'as himanni fooyyee waan hin dhiyaannee fi beellamni biroo waxabajjii 16 bara 2014 qabameera jedhan.
Fooyyeffataa jedhamee fooyyeffatanii fidaniis immoo himannaan isaan ittiin fooyyeffatanii keewwanni yookiin immoo seerri ittiin fooyyeffatanii himannaa hundeessuu hin danda'u mataa isaatiin danda'e kanas immoo hundeessuu hin danda'u yeroo ammaa kana himannaan isaan irra hin jiru jedhee manni murtiis immoo iyyuu beekamtii kenneera har'as addacha irratti. Erga beekamtii kennee immoo gannu rakkisuu qabdu erga jennee booda immoo lammaffaa akka isaan fooyyeffataniif manni murtii takka'umsa mataa isaatiin kan ajaje malee isaaniin fooyyeffannas jedhanii waan isaan gaafatanis hin jiru abbaan alangaa. Akkaataa manni murtii kanaan dura ajajeenis himannaa fooyyeffanii dhiyeessinee sababiin keessanis immoo ifa miti sababa isin gaafattanis hin jiru jedhee otoo himannaa kana kufaa gochuu qabuuti deebisee gara wanni kanaatti gara himannaa kanaatti fide.
Obbo Guddannee Fiqaaduu duraan himata gaazexeessitootaa fi namoota 15 amma to'annaa jala jiran irratti dhiyaatee tures akkasitti ibsan.
Himannaa duraa keessatti mootummaa seeraan filatamee uummataan filatamee bakka karaa bu'ee jiru seeraan dhalaa diiguudhaa fi sanada mootummaa ce'umsaa hojjetaniiru jedhee tura kanumaan wal qabatee yaalii. Mootummaa diiguu kan jedhudha kan inni himate.
Abukaatoon himatamtoota kanaa obbo Guddanneen namoonni kunneen yeroo labsii muddamaa to'annoo jala ooluu simanii sadaasa bultii 8 bara 2014 kaasees ji'a 7 to'annaa poolisii jala jiraachuu ibsanii jiran. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Finfinneerraa.
kanne mana hidajira misensoni koreo jira wachisto abaofi misensi kore gidugale sa parti cha toko halan ukubsatani walan sargacha njiran jechuran abukato nsani vio etimani jiru misensoni koreo jira wachisto abao bo Mikael Boranif obo Abdira Gasa akasumas misensi kore gidugale sa parti cha obo kena sayana magala burayu keset ukubsatcha kajiran himano butuli baisa saahidam toto jimata dabrega base
Komishinin mirga namumaa Itoophiyaa gabaasa dhiyeenya kana baaseen hoggansi adda bilisummaa Oromoo seeraan ala hidhamanii jiran hatattamaan haayikaman jechuun isaa ni yaadatama. Namoota komishiniin kun maqaa isaanii eera keessaa namoonni afur kan qajeelcha poolisii magaalaa Buraayyuutti hidhamanii jiran haala cimaa ta'een dhukkubsatanii akka jiran abukaatuun isaanii ibsanii jiru. Hoggansi adda bilisummaa Oromoo yeroo ammaan kana mana hidhaa keessatti dhukkubsatanii jiran yakka shororkeessummaan shakkamanii mana murtii sadarkaa garaa garaatiin bilisa kan jedhamanii fi galmeen isaanii kan cufame himanni kan irra hin jirre ta'uu abukaatuun isaanii ibsaniiru. Haa ta'u malee yeroo ammaa mana hidhaa qajeelcha poolisii magaalaa Buraayyuu keessatti garmalee dhukkubsatanii jiru jechuun abukaatuun isaanii obbo Tuulii Baayisaa sagalee Ameerikaaf ibsanii jiru.
Kenna isaan yaasaatiif Mikaayil Boorana durumarraa yoo turaniiru kuba kan tutturee qabu isaanii kenna isaan yaasaa yeroo dheeraa bakka adda addaatti jiranii hidhaa turanii kanaaf yaala garaas hin arganne inni hunduma isaaniirra baay'ee dhukkubeeti jira danda'ees dhaabbatee nuyyuu naasofsiisu haala ulfaataa keessa jira yaala garaas hin arganne inni rakko guddaa jira jechuudha isattaanii baay'ee kan dhukkuba gadaa gabbisaa jira innis baay'ee dhukkubsatee jira jaalabdiinis dhukkuba kanaan qabamaniiti kan jiran kan Mikaayilidha Mikaayil.
Namoonni kunneen tajaajila wal'aansa fayyaa olaanaatu isaan barbaachisaa kan jedhan obbo Tuuliin qaamni isaan hidhee jiru heeyyamaa hin jiru jechuunis eeraniiru.
Kayyaan argisutti kenna isaa yaansa nama hospitaala jeesuu qabu malee nama mana hidhaa taa'uu qabu hin turre baay'ee dhukkubaa taa'aa yookaan hin ciisaa bakka sanatti isa kan dubbisaa jiru jechuudha. Hospitaala turanii yaalamuutu irra ture kan jedhudha nuti illee gaaffii nuti gaafachaa jiru kun mirga nama mana hidhaa jiru keessaa tokko yaala gahaa argachuudha mootummaan nama tokko kara seeraas haa ta'u kara seeraan ala namni tokko to'annaa jala erga oolee booda mirgi inni qabu keessaa tokko mirga tajaajila yaala gahaa argachuuti isa kan argachaa jiran.
Abukaatoon hoggansa adda bilisummaa Oromoo namoonni kunneen sarba mirga namoomaaf saaxilamaniiru jechuun mootummaan hatattamaan tajaajila wal'aansaa akka argataniif haala mijeessuu qaba jechuudhaanis gaafataniiru.
Yeroo kan mirga dhala namoomaa wajjin wal qabatanii sadarkaa addunyaatti ba'an kan Itoophiyaan mallatteessite keessatti namni mana hidhaa jiru tokko baasii mootummaatiin mana yaalaa gahaatti tajaajila wal'aansa fayyaa argachuu qabaa jedhamee dirqamni taa'ee jira. Itoophiyaan kana mallatteessite keessatti isa kana ba'an jirtu waan ta'eef namoonni kun boorduranii yookaan ammoo miidhaan tokkotti keessatti ragee jennaan namoonni arra gara kana seeraan ala hidhanii kaa'anii ta'an itti gaafatamummaa jalaan ba'an jechuudha. Namoonni hidhaniin beekamu iddoo isaan itti hidhamanii jiran beekamaadha. Isa kana mootummaan itti gaafatamummaa jalaa bahuudhaaf jechallee qofa osoo hin ta'in akka namaatti moral responsibility and legal responsibility qaba jechuudha. Mootummaan namoota kana tajaajila yaala akka isaan argatan namnis namoota kana gaafachuutti irra jiraata. Gatamaniiti kan jiran jechuun danda'ama. Namni keessaan argu hin jiru Buraayyuu taa'u namoonni kun umurii isaanii guutuu jireenya isaanii guutanii guutuu dabarsanii uummata kanaaf kan of kennan namoota kana uummanni kun illee gaafachuu
Yeroo ammaatti hoggansi adda bilisummaa Oromoo mana hidhaa qajeelcha poolisii magaalaa Buraayyuu keessatti argaman qaama isaanii bilisa baasuu iyyannoo jedhuun abukaatoon mana murtii aanaa Buraayyuutiif dhiyeessuun akka poolisiin namoota kanneen mana murtiitti dhiyeessuuf waxabajjii 15 bara 2014 beellama miiraa jechuun abukaatoon isaanii obbo Tuulii Baayisaa ibsanii jiru. Gabaas sagalee Ameerikaatiif Sahaa Daamxoo Finfinneerraa.
Egaa dhaggeeffattoota keenya sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo galgala keessaa sa'a lamaan walakkaa jalqabee haga sa'a sadiitti sanbataaf dilbata saatalaayitiidhaan qophiilee irra deebiidhaan isiniif dhiyeessaa ture. Kanarraa kanumaan raawwata kan isin keessummeessan namoo daandiitii qophii boruutii walitti deebina. Nagaatti bula.